on the couch.
Sina shoulders, sina boots, sina jazz, sina smoke slim. Baby, I'm not a player. I'm a big dad, nina gun, nina bullets, sikondani. Baby, takulinda. Take it slow, baby, never rush it. Leave a moment, catch it, catch it. The money so you put me up in yachi. And take it slow, baby, never rush it. Leave a moment, catch it, catch it. The money so you put me up in yachi. Umeniteka so cold. Macho yote kwako. Basi waonyeshe, waonyeshe. My baby, waonyeshe, waonyeshe, waonyeshe. Baby, what you got? My baby, waonyeshe, waonyeshe. My baby, waonyeshe, waonyeshe, waonyeshe. Baby, what you got? Baby, just show them, show them, show them. Baby, just show them, show them, show them. Shukurani sende kwa mama. Alokuza mtoto sambamba. Baby wangu mina love la ukweli wangu puff. Mina taka tukukupa. Umeni nasa kwenye waf. Meni futa inchi kaf. Pasi nilo sijentupa. Baby wangu mina love la ukweli wangu puff. Mina taka tukukupa. Umeni nasa kwenye waf. Meni futa inchi kaf. Pasi nilo sijentupa. Afunja box fangu wakapendeza twende kam kam. Basi kuja niko bebe kuwa humble baby kam. Siwe na mapembe mapenzi yana nipa steam. Kama niko fefe no kama niko fefe. Churururu. Basi waonyeshe, waonyeshe. My baby waonyeshe, waonyeshe, waonyeshe. Baby what you got? My baby waonyeshe, waonyeshe. My baby waonyeshe, waonyeshe, waonyeshe. Baby what you got?
Show them, show them, show them.
To call on the track.